mbele. Nina sura mbele ya binadamu na ya tuhu mbele. Nipe tu dakika mbele, niki organize my family. Tukibonga lugha flani ya kizungu au kiswahili. Hey, miss your mlami, but nita cookies hadharani. But mini dakitari, ring ding dong, unanihitaji. Siogope paparazi, tani wana talk au wahashenzi. We, namu kamnazi, ata tukuhishi kwa nyumba nyasi.
Pole pole, siogope, shure cheze chituguse pole pole pole.
Tunalita juu ku rise to the top. Tuna hit kwa famous kama pop. Wana Africa take over hip hop. Ni break dance kama Cole Jackson. Alafu twende tao kuino show. Neta ku treat kama toy ni na dog. Tuna hit ground kama raindrop. Tunalita juu life show non stop. Iko kitu kama live gunshot. Shonda pole pole, pole pole.
Dance snap, pole pole turn it to the left and stop. Cheza chini chini guza pale, let's jump.
Pole pole, siogope, shere cheza chini guza pale pole pole.